wa tikau mā whetū I ra tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.
E mihi taunu ana ki a koutou whakarongo mai nei ki te reo o te hiku o te ika. Tā koutou kai pāpāho e mihi atu nei ko Pākeli I tāku manuhire. Ko hine ani Melbourne ka kōrero maua mō ngā aho. Whakāri no reira ka pōwhiria mai te tamahine nei. Kiuta no reira, e mihi anara.
E mihi anara, kia koe, e pā, me koutou katoa e whakarongo mai nei.
Hena, herea mai tō ingoa ki te maunga pea me te marae, kia mohi o rātou ko Waikoe e hine.
Kia ora, ko hine ani Melbourne ahau, no Tūhoe me Tainui, ko au te toihau o ngā aho whakāri. Ko ngā aho whakāri, ko tērā te rōpū whakarautia pea i ngā kaimahi Māori i roti te ao kiriata, i roti te ao whakāta hoki.
Ai, kia ora rā. E tino mōhia nāu. I o kōrero e angāna ki hea, nō reira, kia ora e kō e mihi ana. Engari, moatu i tō tāua tawhitinga o te haere o tāua kōrero, kia mihi ki te wāhi ngaro marunga o tēnei, e taurahere ngā kapua, te ara hīkoinga o te maha o rātou, anō rā ko kingi e takoto mai nā kei roto i a koutou i tēnei wā, e mihi kā aroha ki te whānau, e kore i ia, e wareware hia. Engari, kona i a mātou nei, ko whakāta mai tamanui te rā, ki te whakamōhio ki te katoa e rā hou, e rā rangatira anō te tākoha.
Kia ora.
Ai, nā rungai tērā, e ani henara. Kōrero whakatinana hia mai tēnei kaupapa e kawe nei rā a koe i tēnei wā. Ngā aho whakāri.
Ai, well, ka tono atu mātou he pānui mō te mahi o New Zealand On Air. Kei a rātou he pūtea nunui mō nā rautaki Māori. I tonu atu rātou tēnei pānui e pāna ki ngā whakāri paua ka whakāta arā ngā dramas. Ka me mai rātou ko ngā paua ka whakāta mō ngā paua ka whakāta o te reo tātaki arā ko TVNZ me te pauaka te toru for TV3. And ko inai pauaka, he kaupapa nunui tēnā, nā te mea, tekau mā rima miriona tāra, te utu mō inai whakāta, pauaka whakāta, mō inai whakāri pauaka whakāta, no reira kai te e toru ngā Māori i Wanganui i Wenei, ko e toru ngā Māori e ko rātou ngā arahi, ngā pau arahi o enei kaupapa.
Kia ora rā.
Ai.
E runga tonau i tēnā, engari, ko ngā whakāritanga ka kitea i konei henara, kia homai ngā koe wetahi hei tirohanga, kia hanga whaitina nai a tāua kōrero mō enei kaupapa. Give us some sort of insight that the people can relate to, then they say, all right, I understand what you're talking about.
Aye. So the dramas are for mainstream, so that's TVNZ and TV3. There's three of them, and it's actually huge. So all of them have key Māori kaimahi, producers, writers, and ko te mahi o ngā aho whakāri ki te tautoko I ngā mahi o ngā Māori ki roto I tēnei ao, te ao kiriata I te ao pauaka whakāta hoki. So the first one is a drama called One Lane Bridge. And it's a crime drama set in Queenstown. And it follows a young detective who is a matakite. And it both helps, and according to the blurb, it helps and hinders his his mahi trying to solve murders. And ko te kaiwhakahaere o tēnei kaupapa ko Carmen Leonard, no te arawa tēnei wahine, ko hea te kaiwhakahaere hoki o The Casketeers, I tita koutou I tēnā.
Kia ora, kia ora rā.
Ai. And the next one is a drama about rugby. And this is written by Tim Worrell. No tūhoia, Tim, enari pei te noho ia ki Rotorua. Ko tana mahi, this drama is about a rugby mad whānau, and it's about the competitive world of secondary school rugby. And Tim is a writer-director. He's written and directed a couple of beautiful short films, and so he's quite well known in the Aokiriata, but it's the first time he's been able to crack it into the big mainstream. So this has been, kaupapa has been picked up by South Pacific Pictures. And South Pacific Pictures are the ones that did Whale Rider and White Lies, and, you know, they do all the big dramas. They also do Shortland Street. So it's a big deal for Tim to actually get not only a kaupapa that he wrote into South Pacific Pictures, but also now it's funded. So that's this project for TV3. And then the third one is by Kewana Duncan from Ngāti Tara, Tōka Nui. And it's called Toke, yeah. I was going to say Toke. It's about three kiwi fruit workers, Māori, who discover a new strain of marijuana and are drawn into the high-stakes world of global cannabis. And Duncan, Kewana Duncan was saying, it's actually a madcap entertaining caper set in the Māori community. So all three of them are really talented Māori creatives, and their projects are going to hit the mainstream, which is great for Māori, yeah.
Ai, kia ora rā, e runga tōna, I can hear what you're saying there. You know, it's good to actually hear for a change, they're actually writing about actual events that happen within Māori whānaus, within Māori whakaro ways of always looking ahead. And one of them that I've got something to do with the youth up where I am here is their whakaro about cannabis is not as a drug. Cannabis is a way of, course, their kōrero, they said, you look at the human body, the eyes are the windows to the human soul, and the eyes, the soul or the mind tells the eyes what the soul need or what the body need. If it needs puha, it needs some kaimoana, a bit of salt, a bit of tote, you know, or just something where it can relax back. Of course, the thing is, what I have encountered in days of old is Te Ao Māori used to hyper-travel. They did that. They did that. Ngā tohunga were able to go between worlds, and even so, they're still in their physical being. You know, that was a way of life. And what I have encountered, even myself, for instance, is that when my baby was really Mā Wīwī, it was a way for me to actually get into her mind. I could sit down with her and get into her world, just use cannabis as a sedative, a relaxant, where the body then relaxed to a state of like suspended animation, I suppose you can call it, where the mind can travel between bodies and actually able to make contact. Tērā ao, that world, it belongs ki te ao Māori. Our old people have done that in days of old, and now our younger generation of this is looking at, they said is, Tauiwi or Pākehā call it a drug, they're nothing but druggies all the time. It's just their way of, well, they call it mellowing out, is then be able, their spirit then to get out there and sort of interact with other spirits that's having trouble, you know, that need a hand. Ki te koe, that, those are actual events that happen within Te Ao Māori. Like there's a kuia we got out, her name is Huhana. She is sports mad, this queer. She went through to to work an income to get them to pay for her Sky. And they said, sorry, we can't do that. It's not part of our policy. And she turned around, she said, I don't take drugs. I don't drink alcohol. I don't have sex. And all I'm asking for is Sky, and you're not going to help me. Well, put it this way, she got her Sky, and she's sports mad this queer. So I know exactly what you're talking about. And listening to these kiriatas being created by Te Ao Māori is of actual events, not Pākehā's whakaro about how the Māori world is just boozing, drugs, you know, husband and wife fighting in front of the children. What they have portrayed, but however, Te Ao Māori is nothing like that.
Yes, we were thrilled because too often, you're right, that Māori are portrayed as the once were warrior whānau all the time. And we're going, oh my goodness. So we're finding these stories are really fresh. And, you know, it's interesting you're talking about that being able to transcend to another level. And that's what many of us in Te Ao Kiriata you know, try to achieve in terms of our mahi, so that we're creating and sometimes, and I know the writers, when we have writing workshops and they talk about how it's sometimes like somebody else has taken the pen and written the words for them. And they're sitting there looking at it, you know. So, yes, and we're really pleased that these Māori have been recognised for their skills and they're breaking into these big Pākehā companies. Our only concern, though, is that Māori companies can't afford to produce these programs. They, because so many of us concentrate on doing kaupapa Māori, te reo Māori, kāre he pūtea I reira, and, you know, it's only a small pūtea compared to these big companies, and all of these companies, like Great Southern Television, the South Pacific Pictures and the One Care One I was working for, they all are supported by international big production companies. So it's very difficult for Māori production companies to break into this area, but what we can do is we can support our creative people. And then the other kaupapa behind Rautaki Māori is that they have to have two of the three creatives. So a creative is the producer, the director, and the writer. Two of those three have to be Māori in order to access this funding. So that's quite exciting for us too, because often, did you know that that of the top 10 films in New Zealand, 7 are Māori.
Kia ora. Yeah. E mihi ana mō tēnā, that tells you the talent that's out there. Whether e mahi kiriata, e mahi waiata, tito waiata, kapahaka, kei reira, ko tērā, Te Ao Māori. It's about the beat, the rhythm, and how they actually run together. The old people used to call it, you know, ko te wai me te kapura. Once there's a balance between those two, the mind can go. There is no limitations to where the mind can travel.
And we've got such amazing stories to tell. Like, we, Ngāho Whakāri, are hoping to come up to Hiku o te Ika and run writing workshops, because what we're finding is that, you know, Māori are an amazing storytellers. It's mai rāno, eh?
Aye,
you know, from our tūpuna, we've always told stunning stories. And even our tamariki and mokupuna now, even those who have no reo, or those that do have reo, they can all tell amazing stories. So we're always looking for the next great thing. And our job as ngā aho whakāri is te tautoko ngā kaimahi Māori I roto I te ao kiriata me te ao pauaka whakāta.
Ai, kia ora rā ehine. E mihi tonu ana e rongo atona I ēnā mahi tino ātāhua ko Te Ao Māori e teitei eke haere ka nā ki runga, eke haere tonu, nā rungai tērā e ko, kei ia koe rā a tāua mihi mutunga mō tēnei kaupapa hirahia.
Tēnā koe. ka pai ki te kōrero ki a koutou, mohi o au kārero, ka ki te anō.
Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika, i o te kaumā whetu i ra tahi te iarere.